Amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro isahluko esesithathu. Sofunda kusukela evesini ka1 sime evesini ka9. Incwadi yesibili kaPetro isahluko 3 kusukela evesini ka1 sime evesini ka9. Lapho sithola khona amazwi athi lencwadi ibathandekayo isinge yesibili engini lobele yona engivusa ngazo ingqondo yenu emhlophe ngokunikhumbuza ukuze nikhumbule amazwi ashunyayelwa phambili yibo abaprofeti abangcwele nomyalo wenkosi nomsindisi owashunyayelwa ngabapostoli benu. Nazi kuqala lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina kuya kufika abahleki abahleka usulu behamba ngezinkanuko zabo bethi siphi isithembiso sokufika kwakhe na, ngokuba kuselokhu obaba balala konke kumi kunjalo njengakwasekuqaleni kokudalwa, ngokuba bathanda ukukhohlwa lokhu ukuthi kwaphakade izulu lalikhona kanye nomhlaba owavela emanzini nangawo amanzi umi ngezwi likaNkulunkulu, okwathi ngawo izwe elalikhona labhubha ngokukhukhula kwamanzi, kepha izulu nomhlaba okukhona manje kubekelelwe umlilo ngalo lona lelizwi, kulindele usuku lokwahlulelwa nolokubhubha kwabantu abangamesabi uNkulunkulu. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyo iNkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane, nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. INkosi ayilibali ngesethembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Sifunde incwadi kaPetro isahluko sika 3 kusukela evesini ka1 kuya evesini ka9 encwadini yakhe yesibili. Mtaka baba, kulama vesi esiwafundile sitshelwa ngokubekezela kukaNkulunkulu ebekezelela thina. Ukubekezela kukaNkulunkulu ebekezelela thina. Awu, lo uNkulunkulu uyabekezela unomonde. Lo uNkulunkulu unguNkulunkulu obekezelayo mtaka baba. Kulama vesi esiwafundayo uma ubheka laphaya evesini ka9 ithi INkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala, kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Mtaka baba, uNkulunkulu unguNkulunkulu ogcwele ukubekezela. Masiwabheka lamavesi kusukela evesini yokuqala, siyathola indaba esitshela ngokusobala ukuthi uSathane uya sizonda thina abakholwayo. USathane uya kuzonda ukukholwa. Okwesithathu, uSathane uyalizonda izwi likaNkulunkulu. Yebo, uSathane uyasizonda thina abakholwayo. USathane uyalizonda ibandla likaJesu. Kanti futhi uSathane uyalizonda izwi likaNkulunkulu. Uyalwisana uSathane nalezi zinto ezintathu esengizibalile. abantu abakholwayo. Uyalwisana kakhulu nathi. Ibandla lika Jesu elasunguleka ngokuba uJesu abethelwe esiphambanweni, afe avuke kwabafileyo, uyalizonda uSathane. Kanti futhi uSathane uyalizonda izwi likaNkulunkulu. Manje uma uSathane ezizonda lezi zinto, uyalwisana nazo. Yebo. Uma uSathane ezolwisana nabakholwayo, ezolwisana nebandla, ezolwisana nezwi likaNkulunkulu, uSathane usebenza ngamadimoni akhe. Kanti futhi uSathane usebenza ngabantu abathile abaphilayo ezweni, abantu benyama negazi, abanye babo abantu esifunde nabo ezikoleni, abanye babo abantu esikhule kanye nabo, kanti abanye babo abantu esakhe kanye nabo, bayizitsha namathuluzi kaSathane asebenza ngawo uSathane, ngoba eqonde ukuba alwe nabakholwayo, alwe nebandla likaJesu, alwe nezwi likaNkulunkulu. Siyatshelwa noma sifunda emlandweni webandla ukuthi bekukhona ababusi nangaleso sikhathi inkosi uJesu aphila ngaso. Nasemnyakeni eyingcosana elandela lokho, kwaba khona ababusi bemibuso abalizonda ibandla likaJesu, balizonda iBhayibheli, izwi likaNkulunkulu, bamelana nalo ngokwempi, bahlomisa amasosha abo ukulwa nako ukukholwa enkosini uJesu, benqumile ukuthi bazoliqeda nya ibandla likaJesu. Siyamkhumbula omunye wabo uNero. Izwi kaNkulunkulu liyasitshela nangempilo yakhe, noma lingambizi ngegama, kodwa siyatshelwa nangezinto ezenzeka ngaleso sikhathi sokubusa kwakhe. Bese siyatshelwa ke emlandweni webandla, wona sewumbiza ngegama umlando webandla, ukuthi uNero owayengu emperor wombuso wamaRomane, izwi kaNkulunkulu liyasambulela ukuthi wayewazonda amakholwa. Nomlando uyasitshela futhi ukuthi wayebazonda abalandeli bakaJesu kangangokuthi wayebabulala ngesihluku. Ngesinye isikhathi siyatshelwa emlandweni ukuthi kwaba khona umlilo omkhulu kakhulu owashisa idolobha laseRome. Lasha idolobha, kwasha izimpahla zabantu, kwasha imfuyo yabantu, abanye baze baba sesimeni esibuhlungu, kwafiwa emindenini ngenxa yalo mlilo omkhulukazi oshise idolobha laseRome. Siyatshelwa ukuthi lo mlilo kwakuyena uNero emperor nezisebenzi zakhe owawubasa lo mlilo, kwabhubhisa idolobha laseRome. Wayeqonde ukulakha kabusha engasanelisiwe lezi zakhiwo ezikhona, kodwa wayengalindela ukuthi umonakalo ungase ube mkhulu kangaka. Uma ebona izakhamizi zithukuthele zigcwele ulaka ngenxa yokulahlekelwa impahla yabo nemfuyo yabo, kwaze kwasho nethempeli labo lezithixo, bathukuthela begcwele ulaka bethi, lo muntu owenze lento mubi, siyoze simthole. UNero esaba ukuziveza ukuthi uye, wayesesungula iqhinga, wathi ngolunye usuku wabiza umhlangano, bahlangana abantu besizwe phansi kombuso wakhe, wayesethi, sengibatholile abantu ababasa lomlilo owenze umonakalo omkhulu kangaka. Kwathiwa, hobani? Bonke abantu bethukuthele, wayesethi, amaKrestu. Awumtaka baba, i-persecution eyaqala lapho yaba nzima kakhulu. Bebanjwa abantwana bakaNkulunkulu abazinikele enkosini uJesu, bebulawa ngesihluku, abanye babo yena njengomuntu wayethanda ukungcebeleka, kuthi uma kudlalwa imidlalo laphaya ebusuku kunoma akhanyise izibani, athathe abantu abangamaKrestu baboshelwe ezingodweni, abatshele ngamafutha beboshiwe, abalayithe bashe baze bafe kukhanyiswe ngabo abantu bedlala imidlalo yabo. Agcinanga ngayo uNero. Siyatshelwa ukuthi omunye wabo uDomitian yena wanquma wazwafunga wathi, ngizowaqeda nya amaKrestu. AmaKrestu mina njengombusi wombuso omkhulu wamaRomane ngizowaqeda nya. Walwa nawo amaKrestu. ayebulawa ngobuningi kangangokuba azaqala ukucasha nalowa ingcosana asele angena phansi ezindaweni eziyimihume kuma catacombs bamkhonza uNkulunkulu kulezo zimo ezinjalo. Mtaka baba, aphela amaKristu ngalokho, abalandeli bakaJesu baphela ngalokho, abazange baphele. Kwahamba ke manje kwangabe kusaba ngempi, kwaba khona izihlakaniphi ezinjengofilosofa uVoltaire waseFrance owayidumile kakhulu ngokuhlakanipha kwakhe nemfundo yakhe, ese basanganisile abantu abaningi bejabulela ulwazi analo lapho eyakhona athola abalandeli abaningi besangana ngolwazi lwakhe. Ngolunye usuku endaweni enkulu ababehlangene kuyona iy'nkulungwane ngezinkulungwane bezolalela izifundo zakhe, wathi esuka walwa nevangeli. Wathi le nto yokuthi kukhona abantu abakholwayo enkosini uJesu, le nto yokuthi kukhona abantu abathi basindisiwe bayakholwa bona, yinto efile leyo, yinto engekho leyo. Wazama ukuprove ngokuhlakanipha kwakhe ethi ulwa nalo ivangeli. Ekugcineni kwenkulumo yakhe wagaranta wathi ngiyanquma ukuthi ngeke iphele iminyaka ewu-100 ukusukela ngikhulume le nkulumo esekhona amaKristu abalandile abathi balandela uJesu owabulawa esiphambanweni. Wathi ngiyagaranta ngeke iphele iminyaka ewu-100. Mtaka baba, muphi uVoltaire namhlanje? Umathamba mhlophe, liphi ibandla likaJesu? Selaphela, aliphelanga, kunoma liphele liyanda. Sekukhona nathi ebezikade singekho. Sibanjwe ngawo amandla evangeli likaJesu, sakubona ukuphila okutholakale enkosini uJesu. Liphi ibandla likaJesu? Selaphela na, njoba ayesho uVoltaire, aliphelanga. Ngathi uNkulunkulu uyasebenza, bakhona abanye abasindiswayo. Kule minyaka eminingi edlule, kwakungathi ivangeli yinto ezihlupheki. Kungathi ivangeli into yabantu abangafundile. Namhlanje evangelini, sithola abantu abacebileyo. Sithola abantu abafundile, behamba ngezimoto ezinhle, benezindlu ezinhle nezimangalisayo, besho bethu uJesu ungumsindisi. Ngoba mtaka baba, bayokulwa, balwe nalo ivangeli, kodwa bangeke baze balinqobe, bangeke baze baliqede. Nawe okhona namhlanje uma ulwa nalo ivangeli, ngoba bakhona namhlanje abalwa nalo ivangeli ngezindlela eziningi ezahlukeneyo. Abanye bayalwa nalo iBhayibheli ngezindlela eziningi ezahlukeneyo. Lalela ngikutshele, lento othi wayenza ukumelana nalo ivangeli uligxeka, umelana nalo nangamazwi akho, kukhona abangcono kabi kunawe nabafunde ngaphezu kwakho abake bakuzama loko. Abanye bakuzama nangempi bengababusi, bahluleka. Ngikhuluma nawe nje bamathamba amhlophe, ivangeli liyaqhubeka. Nawe wafika likhona, uzohamba futhi ulishiye. Noma ungamelana nalo kangakanani, akuzogcina wena, kuzogcina umninilo. Uyezwa na? Phela ubekhulumile yena uJesu wathi ibandla lami ngizolakha, namasango esihogo angeke aze alizamazamise. Wena omelene nalo ulwa impi ongeke uze uyinqobe. Baningi namhlanje abanye bazama ngokuhlakanipha kwabo, bazama ngamaqhinga abo, bazama abanye ngemfundo yabo, abanye baze bazame nangobuqili babo ukulwa nevangeli likaJesu. Likhona mtaka baba, alizuqedwa ukuthi awulthandi, alizuqedwa ukuthi umelene nalo, alizuqedwa ukuthi uyaligxeka. Lizoqhubeka kunjalo, vele amafutha lawo enza ukuba liqhubekele phambili ivangeli likaJesu. Baphi onero? Baphi oDomitian ababusi bombuso wamaRomana ababemelene nalo? Baphi oVoltaire ababemelene nalo ngokuhlakanipha nangefilosofi? Badlula emhlabeni, namhlanje bayakhala, bakhala inguna phakade labolise bumnyameni bebhekene nalo Jesu ababehlekisa ngaye. Mtaka baba, uSathane usebenza ngabantu ukumelana nalo ivangeli, usebenza ngabantu ukumelana nalo izwi likaNkulunkulu. Uyokwenza konke okusemandleni nakuwena ukuze akuhlubule ekukholweni, kodwa amazwi ayiqinisayo nayiduduzayo inhliziyo yami ukuthi ngimbone uNkulunkulu engomunye umuntu yilamazwi alapha evesini ka9 kusonesahloko sika3 encwadini yesibili kaPetro amazwi athi inkosi ayilibali isethembiso sayo njengokuba abanye bathi kungukulibala kepha iyanibekezelela ingathandi ukuba kubhubhe namunye awumntaka baba uNkulunkulu wethu unguNkulunkulu obekezelayo enye izindlela ababezama ngayo ukulwa nevangeli babezama ngokuthi babheke izethembiso ezakhulunywa ngabaprofeti bese bayazibheka lezi zithembiso bese bayaqala ke ukuzigxeka njaba kusho amavesi oqala kusona lesi sahluko sika 3 enye yezinto abagxeka ngayo ivangeli labo abazithunywa zika Sathane ezinyawumbili abangabantu benyama negazi njengawe bathatha indaba yokubuya kuka Jesu njoba bekhulumile abaprofeti bekhomba ukuthi uJesu uzobethelwa afe avuke kwabafileyo uJesu uzobuya njengoba naye uJesu ekufakazile lokho ukuthi indodana yomuntu izobanjwa ibethelwe ife ivuke kwabafileyo ibuye njoba beshilo nabapostoli ukuthi njoba zishilo lezingelosi ukuthi lo Jesu nimbona enyuka kanje uyobuya kanjalo baqala ke abantu ukuhlekisa ngayo leyo ndaba bethi kade sasizwa kuthiwa uJesu wanyuka uzobuya muphi pho akabuyi ngani kade sasizwa kuthiwa uzobuya lo Jesu lo muphi akabuyi ngani ayikho lento amanga le ndaba yokuthi uJesu wafa wavuka wayezulwini uzobuya behlekisa ngaleyo nto baze basho abanye njoba esitshela lamavesi ukuthi bathi nobaba bakhula kushiwo kanjalo baze bafa engabuyanga lo Jesu naku namanje kulokushiwo kanjalo nathi sesiyaguga akakabuyi lo Jesu amanga lento mtaka baba uthi ke uPetro benziwa ukuthi bakhohliswe isitha uSathane ababoni ukuthi njaba uJesu engasheshi nje ukubuya njaba ethembisile kungenxeba uNkulunkulu ebekezelela abantu abayizoni bona bafuna uJesu makasheshe abuye ngokusho kwabo bagxeka ukungasheshi kwakhe ukubuya kanti ukungasheshi kwakhe ukubuya kungenxeba uNkulunkulu ebekezelela izoni ngoba uma engabuya uJesu kuba ukuvalwa kwesikhathi somusa kaNkulunkulu ngoba okwamanje siphila esikhathini somusa yebo it dispensation of grace siphila esikhathini somusa uyezwa na kuza isikhathi mtaka baba lapho lo musa kaNkulunkulu wensindiso uzovalwa khona izwi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi kuza isikhathi lapho uzovalwa khona lo musa kaNkulunkulu okwamanje uNkulunkulu ubekezelela wena soni njaba uJesu engakabuyi nje uNkulunkulu ubekezelela wena soni ukuba uphenduke ezonweni zakho isikhathi somusa kaNkulunkulu singakadluli ngoba maye kuwena uma koze kufika isikhathi sokuvalwa komusa kaNkulunkulu ungaphendukanga kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu othukutheleyo uyezwa na babehlekisa kanjalo nangesikhathi sikaNowa behlekisa kanjalo nangesikhathi sokuphila kukaLoti eSodoma mtaka baba bethi ayikho lento ngesikhathi sikaNowa ethi uNowa uNkulunkulu uzowubhubhisa lomhlaba ngozamxolo izwi kaNkulunkulu uthi behlekisa ngaleyo nto bethi ayikho lento suka lo wenziwa ukuguga kwakwayibonaphi imvula ina ngaleyo ndlela ukuthi ize ibhubhise abantu uNkulunkulu wababekezelela ngaleso sikhathi uNowa ewakha umkhumbi eshumayela ngawo umusa kaNkulunkulu wababekezelela uNkulunkulu bangalalela kwahamba kwahamba kwafika esikaNkulunkulu isikhathi ngoba nakuwena siyeza esikaNkulunkulu isikhathi lapho lo musa kaNkulunkulu esidlala ngawo eza kuvala uNkulunkulu uyezwa na ngaleso sikhathi sikaNowa wawuvala uNkulunkulu umusa wakhe wadedela ulaka lwakhe wawumtaka baba noma ngabe uyisihlakaniphi salelizwe mawungahlekisi ngezinto zikaNkuluNkulu noma ngabe uligagu elikwazi ukuzikhulumela mawungahlekisi ngezinto zikaNkuluNkulu lo musa uNkuluNkulu akunika wona mawungadlali ngawo izwi kaNkuluNkulu lithi uNkuluNkulu uyasibekezelela engathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa alisho ukuthi abeze ukubhubha abantu kodwa lithi okwamanje uyasibekezelela engathandi ukuba kubhubhe namunye efuna ukuba siphenduke ezonweni zethu yini le ekubambile kangaka ukuba ungadela umusa kaNkuluNkulu ongaka ungadela ukubekezela kaNkuluNkulu okungaka ungadela uthando kaNkuluNkulu olungaka udela uthando kaNkuluNkulu ngezinto zelizwe izinto zesikhashana izinto ezidlulayo lezi uyezwa na izwi kaNkuluNkulu likhulula uJesu uqobo wathi kuyokumsizani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa alilahlekelwe ukuphila kwakhe na kuzokusizani ukuba uzuze izwe lonke uzuze udumo lwezwe injabulo zelizwe okuyinto yesikhashana lalela ngokutshele kungemina kodwa kuyizwi likaNkuluNkulu lithi emva kokufa ukwahlulelwa uyezwa na kuseza isikhathi lapho wena uzokuziphendulela ngohlobo lwempilo ebhedayo othe wayiphila wadela ivangeli kwathi nabakhuluma ngevangeli wamelana nabo wamelana nalo wahlekisa ngalo uNkuluNkulu akubekezelela ukuba uphenduke ezonweni zakho isikhathi somusa singakadluli ngiyakuncenga ngegama lenkosi nikela impilo yakho kuyena ube ngomunye walabo ekuzothi izwe linje ube umphilela njengathi esimthandayo esizinikele kuyena ngomusa wakhe siyamphilela uthi wozani kimina nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo ngizokuniphumuza noma ngabe izono zenu zibovu tebu mani za kimina ziyoba mhlophe njengoboya bezimvu woza ufuna ukusindisa akuthethelele
mlalelo othandekayo Manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwesifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila. Esizitholelwa ngaba ka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 55 noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 078 014 7955 noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955 futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.org inkosi imbusisi
mlaleli Ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu, uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.